Ngibingelele kuyo yonke imisakazo yomphakathi. Igama lami ngingumlamulo Isibongo ngwakagoba. Namhlanje sila kwaMasdapela Sports Field endaweni eMandeni Local Municipality. Sihamba nomphathiswa womnyango wezokuthutha nokuphepha komphakathi. Ungqongqoshe ubaba Untuli. Namhlanje ungqongqoshe uqeda izinsuku ezingu-100 esiphathele lo mnyango kahle. Sizwile kakhulu abantu bethokoze kakhulu ngendaba yama roadblocks nangendaba emaphepheni kade sihloke sizwa ukuthi impela hayi isiphithiphithi sesifikile. Abantu bathokozile bayabona ukuthi ukhona ushintsho olenzekalayo impela la kwezokuthutha. Ngoba bekubiza nje ngesiphithiphithi kuyacaca impela ukuthi kulo 100 days osube nawo impela hayi cha ushintsho olukhulu umsebenzi uyenziwa impela kahulumeni. Ngqongqoshe sicela ukuthi usiphe osekwenzekalile kulo 100 days futhi ureflect.
Ziningi izinto esesizenzile. Siqale ngemgwaqo ebesinikeza ama-bridge ngamasethula amankontrakazi ukuthi akwazi ukuxhumanisa umphakathi ey'ndaweni ey'hlukene ubaxhumabuze maseyakhiwe ama-bridge baxhumane ney'kolo nama-clinics bayiyele emadolobheni abaye emadolobheni uxhumane ney'godi ezahlukene namakhosi ahlukene. Loko sikubiza ngokuthi impilo engcono abantu abayizuzile kulezi nsuku nje ezikhulu ke siphinde futhi sahamba sahlola ukuthi imigaqo ekhona eyakhiwa umnyango imaphi manje uyophela nini umgwaqo ukuze bakwazi abantu ukuhamba ngokukhululeka. Ezinye zezinto esithe asizenze leto kodwa ke futhi njengoba uzokhumbula msakazi ukuthi omunye weminyango engiwuphathisiwe wokuphepha komphakathi ubugebengu ubuningi akuthanga kongena mina kwahama kodwa kayi sikhiphani nkani nabantu abayigebengu bayolalibonene ngoba laba abantu benkosi nabantu beprovince angifisi kube khona isixhwangixhwango esiyodlalela kuzona. Zikhona ke iibhiliyoni engibe nazo zokuthi bebefa abantu afa amaphoyisa abulawe yigebengu nalapho futhi besisifikela qathatha. Saphinde futhi sahlangana namaphoyisa nabo wonke ama-law enforcement agencies ukuthi njengoba kukhisimusi manje abantu emgaqweni abanye badrayiva bephuzile abanye badrayive ngesivinini sesiyakhila imigaqo imihle bese beyalimala abantu beyafa emgaqweni. Sakhanda ama-roadblock sabavala abantu ukuthi bagijime sayikhanda-ke nemigaqo. Uyabona-ke namhlanje nginomnikele engizowenza kulolu suku lwekhulu ngizowunikezela la emandeni lo mnikelo uyena Black Friday wabo abantu bala angithi limnyama leli tiyela no Black Friday kuthi u-Black Friday manje kuhlangane konke-ke kunama-common denominators abantu abenza i-mathematics bayayazi le nto engikhuluma ngabo. Sizowunikela-ke lo mgaqo siwethule emphakathini umphakathi walana-ke emandeni namaphethelo emacambini wokuthi abahambe bayojabula ngoba kunebhishi la bahlale baphepha amaphoyisa azobethe chithisaka umuntu ofike ahambe kulo mgaqo wethu siwunikela kubo ahambe ephuzile uyochama uphuze. Umuntu ofike athi uzokhuthuza abantu uzobabamba inkunzi uyobabamba inkunzi la uyolala esitshwetshwe. Kodwa ke futhi ngiyabeluleka abantu nawomba ubani ozosebenzisa lo mgaqo ngoba muhle cha uma kukhona inkinga abanayo abantu like befuna amanzi abaye kusiduduzo lapha kwi-district bawufuna amanzi bangawafuni la emgaqweni abe khona la emgaqweni so bangalokuthi bagcwanekele emgaqweni uma befuna amanzi ngiyazi ukuthi amanzi adingeka kodwa baye endaweni okuyiyona abazokwathi uma bekhuluma balaleleke nami bangakhuluma nami kodwa umgaqo wami abangalokuthi bawuthinte ngoba kufanele bawugade bona ukuthi akufike abantu bazowumba. Lo mgaqo-ke ngike ngaba usihlalo kwakhongolosi indawo isikhathi esiningi la kwakuyibhuqu kungakwazi ngisho ukuhambeka ma kuthi wakushona umuntu la kwakufiwa ngalezo y'khathi iy'moto zishiwe entabeni kuhanjwe nesidumbu kuyo bayongcwaba abantu. Namhlanje bayakwazi ukwehluka emgaqweni omkhulu bakwazi ukuze bazofika emakhaya. Sizoyenza imigaqo asigcini ngalo ngizwile nala emandeni ukuthi futhi ma uphuma emandeni ubheke nembe khona kudingeka khona umgaqo sowenza nawo kodwa sesiqalile la siyeza siyaphithizela ngempela hayi into yokudlala.
Sibonge baba. Kuma campaigns kukhona ama campaigns esike sawabona babuntuli. Ama campaigns ako Fryhead, ako Phongolo esike sawabona kulo 100 days. Akhona namanye mhlambe esingazwanga ngawo ama campaigns oqhubekile isiphithiphithi lokho siwapusha nje kakhulu ukuze kwazi ukuthi kuphepheke emgaqweni.
Angiqale ngawo ama campaigns. Awoqala bekukuthi sibaqwashisa abantu bangashayeli ngesevinini. Kukhona ke into engifuna nje ukuthi bayiqaphele mase kungena amabhodi ami la emgwaqweni ukuthi hashtag ayisigijimeli. Ngamanye amazwi ungathi imoto i-automatic iyagijima kuwena ofake ispoon phansi. Hashtag ayisigijimeli, wena mshayeli oyigijimisayo. Ma uthiwa nje idla magalani, ayiveli ihambe iyidlala magalani, wena oyidlisa magalani. Ngisazoqhubeka futhi ngibaqwashisa abantu ukuthi abashayele ngokunakekela, ashayele imoto yakhe aphinde ashayele nezinye imoto. Bahloniphane abashayele emgaqweni, impawu zemgaqo zihlonishwe. Eyesibili yokuthi abantu besifazane akuyona i-punching bag. Lento gender-based violence, ufika umuntu umkhohlisa ukuthi uyamthanda, uyaphenduka ngakusasa uphenduka ibhola kuwe. Abama abantu ukushaya abantu besifazane nokubadlwengula nogogo babaphathe kahle. Nabantwana babo babaphathe kahle abantu ngoba abantu isikhathi esiningi izingane ezidlwengulwa abantu abahlobene nazo, omalume, abantu besifazane bathola sebefile babulawa abantu abosuke bezitshela ukuthi bayathandana nabo. Kodwa ke futhi enye into engifisa ukuthi ngisho isazoba yi-campaign evuthu Phondo. Ukuthi ngihambe ngiye ema-rank ngiyoqwashisa abantu abagibela ema-rank ukuthi i-HIV yabulala kuzokhandwa ama clinics azoba umahamba nendlwane azokwazi nama welfare ukulekelela abantu abagibela amarenge ngoba baningi badala bancane. Ngisazoya futhi ngiyobaqwashisa abafuthi abasembonini yamatekisi, ngisebenze kahle nabo futhi ngisafuna uqhubeka ngisebenze nabo. Ngisazoya ngingene ngiphume kuwa wonke amarenge alike KZN. Ngisazoya ke nase station ngiyasho noma ngiza mangithanda ngiyasho mangithanda ngizi. Uma ngifica ngingaphelela amaphoyisa ngi-check kwi-15 ukuthi nisayineni bangaka nithini khona nibathathu ngempela nimafuna nibe bathathu ukuze sibe neshow ukuthi umuntu uyakusayinela ukuba semsebenzini asayine sephuma emsebenzini.
Mphathiswa usathinta le yasemarenki, eyiphi indima abangayidlala abagibeli uqinisekisa ukuthi nabo bayasiza kakhulu ekutheni iy'ngozi zikwazi ukuthi zehlike?
Iy'moto emgaqweni akufuneki zibe ngama-overload, sivume ukugibela imoto ye-overload. Akufuneki futhi bavume umshayeli eshayela ngesivinini bangamtsheli ukuthi ushayele ngesivinini. Ngengezwa-ke kuthiwa khona into abayishoyo abantu bathi khipha igiya mshayeli wini wayengayemhlane. Abazi noma uyalunywa emhlane kodwa bathi abakhiphe igiya, angazi iphuma kanjani igiya. Abagibeli abayeke ukuhlohla abashayeli ukuthi abagibele kodwa abagijime. Kodwa ke ngibuye nakubona abashayeli, ngiyabonga ukuthi ozondi nawo wonke abafuthi abangama-taxi owners banezinto abazenzayo ukuqwashisa abagibeli, ukuqwashisa abashayeli babo ukuthi babaphathe kanjani abagibeli. Ngiyakuthokozela kakhulu lokho, kungathi kungaqhubeka siqhubeke nako njalo.
Eyokugcina ngqongqoshe, omuphi umyalezo onawo ngoba nje abantu bethi festive ku-December, ongawudlulisa nje kulo nyango basesiwuphetha?
Shayelani nizibheke bashayele emgaqweni, nihambe ninenihamba ngenyawo, nihambe niqaphele ukuze kungathi kushaya uJanuwari abantu benkosi besaphephile. Amaphoyisa awabambe yonke into esuka iphambana nomthetho like KZN. Uma ufike KZN wacabanga ukuthi uzogcwaneka, uhambe kabi.
Siyabonga kakhulu Ngqongqoshe ngethuba elingawo sephaloni.
Thanks.